Mr. Feeling, best in our soul. Warm a suspender.
Need a beat.
Warm to cause a bear.
Hivi ni kwa nini umeondoka nyumbani? Umekwenda wapi Abigaili? Hata urudishi mawazo. Hurumia hata watoto Abigaili. Dunia ina mambo chunga yasije yakakukumba kumba.
Oh mama.
Dunia ina mambo chunga yasije yakakuzunga zunga.
Oh mama.
Oh kipenzi, rudi nyumbani tuwale watoto. Oh kipenzi,
hata vikombe vinagonga naye.
Rudi nyumbani mama watoto, tukae chini tuyamalize. Mana si ni binadamu na unajua binadamu hatujakamilika. Oh siwezi peke yangu, siwezi. Nakuombea sana Abigaili mama, rudi nyumbani tuwale watoto. Unisamehe na makosa yangu, tuishi kama zamani. Hivi, hivi ni kwanini umeondoka nyumbani? Umekwenda wapi Abigaili? Hata urudishi mawazo. Hurumia hata watoto mambo chunga yasije yakakukumba kumba.
Oh mama.
Dunia ina mambo chunga yasije yakakuzunga zunga.
Oh mama.
Oh kipenzi, rudi nyumbani tuwale watoto. Oh kipenzi,
hata vikombe vinagonga naye.
Best in us, sangi ya brother.